studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare no ga etati lewru utti jena yamde soki do studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar way galo kanko no hum jiro won to boggi jande to o kompetite wid la ma domta to kidal to nyaloma handen o gouverneur o ma hani waddi le ngalurde balde tati ko ni fana mudu fo yewto yalla hono la mu ko be kanu refitrade de de do ngalure gube no dikto da za wadde ko li tiwdi do gonga jati wattu jono be ngadan imma daraji no la mo hani reni rede ton kanyen o be kanu jabitrade gouverneur o politinde wi de kenyen kawrital fuddido bomako do sukabe jokkobe wotnaabe le leedi meden di le balde nay be ngarabe tuttindira do na killaaji ko nayri bangal noy gal sariyaaji le leedi meden di kanyen sukabe jokkolbe no kanyen birde bolleji e jande kanyen e cellal fi gol bolon basket rewbe hitane 2017 mali hebi kenyen galube kawi on gube central afrique de be ngatti be baddi chapan e jena e jetti ben kebi baddi chapan tati e jetti di wonno sembe kabaruji di mi jogini on do betande di bismillah mo don e hedaade wirfitade lam o kidalbe kolitiwde nyaloma hande o gouverneur o kanko hedja makko ebe domta le ngal lurende ko ni fana mudu fabe diwto wattu jononobe kallanirade nokko no lamu hani wirfitrato no gubino tirtot azawade kolitiwde dum gonga jati muhammadu samaseku
kedjado hala google sima holitiwde balde tati o wattatun karutol hakune makko e yimbe le hewbe ngal lurende na domta ka fa hunde faccintinaka e do tobbe totondira haglaji mabbe ana wara balde yoga goto e horobe gubal ngal holitinon wide fa hunde hadata wirfagul lam o to kidalton hala wirfagul kedjabe lam on der region o hala malabe kewdi ka fa hande no hebay lawul kala hejoji golle di lam o e kanye gube kaptoje de kawri dumu dun tabaka hejo chakite ngada gon der lewru zuyendu burtinama batte basi hakunde gube platform e seman der region o yimbe le hebe ngon kidibe der odo basi gube di defuf kultivide kebi hawrude do gotum le cinyine dun dalgol basi der lewru zuyo jabinudu gulide oni der leedi mali holitinon wide bunon daji chatudi ngada man der sahel leedindi tagal ko lugge e tewuji yimbe le hebe ira e mudun jita man der region kidal o fedde ministre de holitinon wide de dawran na hurgul batte odo kabaru
gube noddi tirtode aza waddebe ko li tiwide be jayal hono be kani jabbirade gouverneur o tiagal mudun deena ko mudde ko nande mudube ngada imma daraji do majjul ko ni fana gol do jahol be ko li tiwde lamo kanyun lannini do fa yewto yalla hono do woni hedeabe lamo kan wirfitrato kidal to kede mo kanko noddi tirt almu ag muhammed yo jottino kabaruji fedde noddi tirtode aza wadde ko mo sifido hen do faccitango usman nyali boudi
gouverneur ya quelques jours a emi les
sous balle jabbinode gouverneur region kidal o hollitino an yidi warde le gendi kidandi fa yide horebe gendindi e lamu mun dun yo arande an ye waddude moddo o wollitidu fa o timto cuudi lamu di yalla lamu ko be sini ngarti an baawa natule le majji de dabaro bami sima hollitum walna dum basi neno de fedde sini o wari bisimammo daranto du denagu makko le balle do hani wadde do de imma daraji mun fu ngadama yalla ana lato non kango jaati hollitimi sini o wari o heddoddo fa aljumare minisma daranto denagu makko fa o yotto le gendindi tafunga fa do gonden jondo soldats e mali ngala le wuro ngo ebe kan yottade do sini gulleji makko di puddi sini gouverneur o yottake le d'accord de ministre mande de won ko sema yata sakitomo darno de nag makko faado tili gulleji makko
dal récupérer à la sortie du camp de l'aménagement
gube no tirtode plateforme de collectivité yu dum gonga jati ko warta ko be ngaran tinninde talkurbe jayal hono basi di kani nifirda ko mabbe kambe gube no tirtode asa wadde tagal mudum du be bibe belti kisanne ko wiafa lamo wir photo kidal to dun kanko gouverneur o ko ma han yotta ton ko li majjunbe collectivité jewe du yello so lamo ana rene ton gede tati de no tawirte ton dun kan e tawed le gulleji mokki lamo o kanye dun gube no tirtode plateforme kanye no tirtode asa wadde do tugor gal barka kany e minisma kede mo ko ko noddirte do muhammed uldu metali yo goto e lami be gube noddirto de plateforme de ko mo sifi do hen do faccitango usman nyali boudi
je confirme qu'il y a une trêve
ho kan tadral wide min dali e basi e dum han sinyinede bamako le balde ngaroje hore politique ndaronto dum bangal wirfitagol gouvernement o le gendi kidandi yo dum hejjongo sima sali sabi kanyum watta wattu fu ko way bonnitinde dum mi anda joni yalla bami ania fa lam o wirfito ko andumi ka tan ya fu kambe bonnitata dum plateforme won e joji kewdi wana wirfita ko gouverneur o tan ko min dartata yo gouverneur o fa wirfito gulleji makko di pudda kany fuddugol gulleji lamuji hakkundeji di le lamu kidal o dum yo hejjo gouvernement o sema kanye platform fu amir dabare mum de dabare de sema salini labi kewdi se jabi joni ana moddi minen platform base fu dum wala nami dena gouverneur o mok minisma kanye barkan kandaranaade dum wana sema han daranaade dum minen platform ga wala fu ko men jidi se wana dabare ji bamaade yitabe dum tam min dartata ko men fu men dewre dabare mum
se krab so ngabido be mala me andengal o don bayni tirtul mi joju modon no noddimi do di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sapogo sapogo chapande jidde joy chapande jitte nay sapodi sapodi lami be fedde no dirtende cour penal international CPI ki holli tan wed o do debbo mo hani natude le leedi medindi le badde garoje de ka anda ka funde mo hani yottaade o don nokku ila mo yottaaki bale communauté kabar haqi bibbe adama le leedi dibe collectif Fatou Ben Souda so nati le nokko on hani ƴewtaade wattu jono no sariyaaji goddi kani yawnirede le hen tagal mududube ngadi noddango fewde makko ƴewto yalla hono mo hani gollidirde e yimbe le mballobe le leedi ndi kedebo kanko nandirte Jam Boubacar Lio yo kanko lami fedde de noddirte kadde as de ko mo sifi do hen do foccitaango Mohamadou Samaseku
dan kwani sanne garangal o do debbo procureur o der leedi malindi sabi luttugol sariyaaji kewdi do hakkeji bibbe adama en ngada man der leedi malindi yude fuddode basi o fayottade do gonden do wana fe neddo bollo der kabaru sariya kadde arnaru do dum nafamin sanne fayso haadi e faaba makko bangal yargol yeso kabar talki gondi der cuudi sariya men di sabi andon wiide dum wana fe hunde yafunde wonande nguliti bebe dranade kabaru imma daraji talki kandi neldede to suudu sariya CPI to denno e hakkilo am garangal kanko madame le procureur o la wawi latade sababu tutundiral hakkillaji e kanye yewtagol kabar mudun wonande lamu kobe be yimbe la kumani be dido golleji wana fetu kital tu tan dum wudi ana bara wattu yoga en tayki wide kudde kewde jita
kenen be kulitiwde sukabe jokkol be watnabe wonbe leleedi medendi be puddi kawtal mabbe to assemblée nationale to yoga e halaji di fu ngaran yo wade wattu jono kabar no nuygal seriyangal han yewtrede leleedi medendi golleji sukabe jokkol be jande kanye e cellal mudu en gal do kawtal an hani wadde ton balde ne caggal mudu dubbe jewto bureau mabbe keso hono hani juddinirede ton kedem konko no dirtet Amadou Sekou fofano konko lami be do sukabe wonbe leleedi medendi ko mo sifi do hen do foccitango Mohamadou Samaseku
cette session aura
fanda guubo gal do kawrital tafun tutundral hakillaaji do kabaruji godudidi e do kabaru sukabe bangal hebugol golle sabi won sisliji dimi cubiki non der wattu kawrital amen cakti walgal denno do dido sisliji mi tutundirta hakillaaji di ngoni kabaru yite nange kabaru hebugol golle sukabe kabaru birgol e kany kabaru cella kabaru jottagol sariyaaji di dun nahen minen e député en gonbe gabbe njewtan do mudu yiltuade der nokku joga dun dawrata denno yu golleji mubugo lokala huncana hore der manda amen dubu didi khalifa sudu batirdu ndu sukaba jokolbe kabaru dawul ngol kejab amen dido chakiti wadde to luxembourg ton dun fajintinte yu bangal kawrtal kala hitande ngal sudu batirdu jokolbe merobe francire warata fewde e kala leede ngonde der ndedo fedde to ko
de tous les pays francophones
robe le fiobe basket hitande 2017 be collectif de mali hebi ngalu jabbikiade quart de finale sabi de kenya be pi be central afrique be ngatti do en baddi chapa jena e jiddi be ngatti baddi chapantati e jotti
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sigrab njenje yelen hodni en lekire dujito en puddiran do kuccala do be kollitide kawrtal fuddito ne kenya dewto yel hono keri leede le be kan hybride hakkunde sikaso korgo kany e bobo julaso ko yata yimbe le chapande njoy urube le leede kodwar ndi kany e burkina e leede mande do gonde tuttindirdo hen hakkilaji wattu jono be dewto yel hon dido golleji kan yarde yeso lanni be o do golloyo heejo hum nyondo kabaru keri leede ndi do to gorgal fedde de noddata cooperation civile sigurute ngardam faado buɗo ko yata milliyoji temdere e capanɗe jeegom sefa ɗum anni wattede ñalawma hande faaɓe ƴewto yalla hono ɓe kaani toon du fondirde keeri leyɗele ɗe no worri toon ɓe ƴewto yalla hono yimɓe le gollonoɓe koye muɗum en kañe gollonoɓe laamu oɓe kaani wartirde le oɗon nokku leyɗele ɗe du pecca hakkude yimɓe no fewiri caggal muɗumɓe jeeyal hono ɓe kaani sakkirade basiji ngaɗoji wakkati fo hakkude jaaliñe gonɗi toon ɗi lanniɓe oɗo golle yo fedde banque mondiale ɗiɗo golleji garan jokkite ley laamu kayi kuli koro sigu e sigaso Brute ngardan faado tesit do amiri en gombe tombe kanye bale societe civile be gonde hokkindirde ton juude faabe jowto wattu jono yella hodobe kani mo intide le commune tesito de majjon be ko litti wiide wattu jono ko be addi fu jowde le hen ko dum hani adrede dido gulli jan kan jokkitato le duubi tati do tuugorgal union européenne ci brute ngardan faado sigaso do be ko litti sottude dabaaji laje di dum fuddi ton kenyen be bi cogu mbalan am uyna jeddi fa yotte uyna no ga sefa non be biiri kayya lanni be odo golle yo suudu lamu wondo to hum nindo kabaru dabaaji leedi meden di sekra do katte nyalawmo hande kabaru ji meden di min jooti on sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam